Saba mukama amani
bubonero obuwedde yukisela chikuyitako Yesu akulinda ko
chusa mukwano
o oluganda zukuka munywani welese byensi saba mukama amani
bubonero obuwedde yukisela chikuyitako Yesu akulinda ko
chusa mukwano
kano genku wa maulire marunji leka kwesiba kubyesite muli karunji wade kubo lyoli muli abasingo bunji Manyatiye mukama tafayo kubunji Jukira bulunji kumulembe kwa nuwa Obulokozi wali mulia tatenga wabuwa Wabula munana boka bakirizo ingira muliato Abo mukama beya lokola
Atela bolo oza ebyali wokuluti Bali bamekaba onanange kankubuze Ne wali bomu yekanga ye wateyo oyu mukama wali Ndaye kagwali lokola
Bandiba oza ntipo bako Ya Yesu boli mafumo za bazungu
Lelo chisela cho salawe chusodeli Yesu va mutulo Tumanyina biancha Owo Luganda zuku kamunyani Wede sebye sisa va mukama amanyi
Bubone robu wede yu chisela chiku yitako Yesu akulinda ko
Chusa mukwano
Owo Luganda zuku kamunyani Wede sebye sisa va mukama amanyi
Bubone robu wede yu chisela chiku yitako Yesu akulinda ko
Chusa mukwano
Ebyensi byewe mmaliramu Amakungula ziro toli kyofunamu Kati ofaachinga nawo yina bewasanga mu munsi muno Omutali kalungi nakamu Olw'okuba olina ebitiibwa bingi Sente nyingi woyo y'ebintu baleeta mu bungi Olwo n'olowooza wamala osinga abangi Kumbe njawulo ziro nawe toli bulungi Zubuka ogamba oli mugagga nkulabeera weepika Enjiri bakubulidde ya buli kika Ogaana naye akaseera kalituuka Iya nga toyina wakudduka Kino kye kiseera odde mukama gy'ali Okusalawo kuko kuli gy'oli Tofa ku mikwano egitamanyi kikyoli Mukama kwetaga gy'ali va ku nguli
Owo Luganda zukuka munywani Welese byensi saba mukama amanyi
Bubonero obuwedde yukisela chikuyitako Yesu akulindako
Chusa mukwano
Owo Luganda zukuka munywani Welese byensi saba mukama amanyi
Bubonero obuwedde yukisela chikuyitako Yesu akulindako
Chusa mukwano
Tambuze, byonna butali mutusanye tukirize Nyikilo saba mukama akuobuvumu Obuna kuwanguze bikemo byense bikulimba
Entalo nyingi enjalo kufane ndwadde bingi
Byonna bubonero obutulage kisera
Banabya obulimba banji obufele bususe
Byonna bitulabula tusanye twetegereze
Kati nno kutwale okulabula Tambula tumbule tabaza mukizikiza
Tunulila baganda bo ababula babulile ku Yesu ntanatela okukoma wo
Owo Luganda zukuka munywani Welese byensi saba mukama amanyi
Bubonero obuwedde yukisela chikuyitako Yesu akulinda ko
Chusa mukwano
Owo Luganda zukuka munywani Welese byensi saba mukama amanyi
Bubonero obuwedde yukisela chikuyitako Yesu akulinda ko
Chusa mukwano